Chidongo chigunda chileta uo chileta uo ndawa za molimu majiki mkwe ndawa vwe kwa za molinga tandawa lata wimera deka utai zikiliza kugambe you looking good little wasize
Allahumma sallallahu
wa sallam.
Now,
let's go to the jungle.
Now.